chunkysupplier.com.
Urra! Ukiona auzielewi huyu asikuhusu sabotaji za troishi misaibuni likiwa na putu za msanka nyangushe kibanda kiaunga ipeni bakola yangu ni gonge gonge mana mingi pofu ipeni bakola yangu ni gonge gonge mana mingi pofu ipeni bakola yangu ni gonge gonge mana mingi pofu ipeni bakola yangu ni gonge gonge mana mingi pofu people.
Come on, come on, come on, come on.